Ona vile tunachezwa, vile tunabebwa. Ona vile tunachezwa, vile tunabebwa.
Lingori ya nadai wachana na party cup. Told me that nitaka supu with the baby girl. So nikajipa na mimba aka nipachika. Kisha kaniruka kipetero kies. Sa nikipiga namba mteja hapatikan. Tadani high jump na yeye Olympian. Nikiwa napanga kumuonyesha kwetu, aliniruka tu kipetero kiesu. Na ishi pale kasana hawa mapacha. 5 years bila the dad na sijamhata. Wakivunja kitu niulize nanya na chapo. Wanarukana tu kipetero kiesu.
Refa,
referee,
refa,
dona referee.
Ona vile tunachezwa, vile tunabebwa. Refa,
referee,
refa,
dona referee.
Ona vile tunachezwa,
kipetero kiesu. Waka apa wakisha pata mamlaka, mahitaji wananchi watapata. Waliposhinda niskendo juu ya sakata. Ruka mwananchi kipetero kiesu. Waliungana eti hiki chama chetu ndio tutatumia kujenga taifa letu. Lakini si asasi watu nyemelea tu, kisha kurukana kipetero kiesu. Wakirudi huku tena piga debe. Tunawapea mizigo zote wabebe. Watazilipa hata madeni kwa bede. Kwa bado twaruko kipetero kiesu.
Refa,
referee,
refa,
wana referee.
Wana vile tunachezwa, vile tunabebwa. Refa,
referee,
refa,
wana referee.
Wana vile tunachezwa,
kipetero kiesu. Jidai wazalendo, kata kuchange citizenship kugeto. Lakini juu ya hisi asa na magendo, wanatokwa tu kipetero kiesu. Wasani wana make ngoma na bidi, toka manyuka mpaka wenye jina bigi. Ngoma ikiblow unadhani pesa ni mingi. MCSK ni kapetero kwa yesu. MCs utaka kolabo na picha. Wanabatizwa, wanaoshwa, wanafichwa. Wakiambiwa femi wana likuzika, wanakanaga tu kipetero kiesu.
Refa,
referee,
refa,
dona referee.
Ona vile tunachezwa, vile tunabebwa. Refa,
referee,
refa,
dona referee.
Ona vile tunachezwa,
hey, ona vile
kipetero kiesu.
Refa,
referee,
refa,
dona referee.
Ona vile tunachezwa, vile tunabebwa.
I'm in trouble, bare flag on the door.